yande joni wittude emin ta capanɗe tati nani habaruji men ni e fulfulde ɗimin Oumou Oumar jangante on nder ko e kibaruji men ni projet sarawniya deni no woni no waɗa yewtereji pindinol nder wuro Yelu département mo Gaya ɗum ɗo gam hollugo nafaka jande ɓiɗɗo debbo ɗon ɗo faa hankasen ni har ko ƴewata balloɓe lokkotoroɓe ɓe région maraɗi ni iɓe ɗuuɗi kokkaɓe andal noon ni ɓe ONG durwidore e ñawnoma woni no hokkaɓe andal gam barke ñalane ittanane bi enni durwididde e ñawnoma yewtere en pinno hannde ni on keɓan fama dow debbo gon ni mo gorom wuura gaɗowo makkari nder wuro Difa tokkomo nampirtol ha lagdere kibaruji men lewru sumayere ni no andida ni e barol ceede gam waɗugo ñamandeji kewɗi noon ni no neɗɗo wi'irta ɗum nder hoggoji gon noon ni ɗum e diine alsilamagal wi dow mum nani fama ka oustage moustapha ahmadou goto nder modiɓɓe bi en ni ano islamique noon ni holli rafika tahir fama dow mum
c'est un phénomène qui est là
fi non tawaɗo amma wala fuu ko hawri ɗum e hunde ko alsilamagal wii hana ko darta filla lewru sumayere gam nilaɗo muhammadou sallallahu alayhi wa sallam o yamiri cuumotoɗo fuu hinno reedu mum o wii cuumotoɗo fecca ndeera mum peccanɗe tati ko ñamdu ndiyam e to niɗɗo foofirta nde neɗɗo no yiɗi humtoodu o wii joomum waɗira ɗum nder koyirdam fuɗɗira dabinaaje pewɗe tati ma jeɗɗi en nde heɓay ɗum yara ndiyam Allah e hoore mum wii to neema bonne seni oɗon ngoodi du peccudon e nimɓe sabu nder lewru ndu baraji tawa
dabareji kesini joɗɗini to sarusuji gomnati nder leyɗe afrique kaaloji faransire noni ka woni koro kawral mangal ngal leyɗe duniya waɗi mbi en ni nane mbi en ni waɗata noga e jeɗɗi yaago waranja lewru mars du mo gonɗen nder mum ɗo nder gallunyo may nder wonduɓe ni andal dow fi eta fama dow andal ñañugal noon dow jaaki yeeso himɓe noon ni nani fama ka docteur mamman sani soulay o hokki asumana china fama dow mum
le lasdel a consacré une bonne partie de ses recherches
waɗi ko watta duuɓi nogayi ko keelo wiɗagol e golla ko watta fuu wona no ndaara dow fii ko ndaarto golleji sarusi gomnati ɗi wonno waɗna himɓe ga eɗen annde hannde noyi wonno golleji sarusuji laamuji leyɗi afrique wonno gollira fodu konno leydi niger ɗo endam saabu eɗen annɗo leydi niger woɓɓe sakititto noon garol golle woɓɓe ɗi warta alay nane ne kam min mbi min dartana himɓe wonɓe dari gam batte allah e hono moƴƴintino waɗa e dow fii hono golle sarusuji ɗin endam min tokka laawol maɓɓe ƴeewen ka senndan du konnon ɗum hawra keerol himɓe laatiiɓe no ngaɗa tewtewru muɗum andal e dow fi on endam min kawra annde ɗen ƴeewe sene ni ɗum hokkuwama on laamuji leyɗiɗe enda yalla ene waawi heɓude bayle ele fi hono golleji ɗi endal nder afrique ɗo
accompagné l'action de réforme des administrations des pays africains
nder wuro yelun département gayani kenga himɓe wuro gonni gaɗanama yewtereji pindinol dow nafaka jande ɓiɗɗo debbo kasen sukaɓe lokkol ɓen ni kollama no portable uji tablette noon ni nawtorti dow andal mum nani fama ka oumaru mum kayla wakilu mo projet on o honki jadimin fadel alu
nous sommes venus à Yelou pour d'abord
min garana ɗo Yelou guinandam fuu gam hollude sukaɓe jangoɓe gollitirɗe jamani biteɗi tablette ɗum waɗandeɓe du eto darude so sembe jande maɓɓe haaɗi henoɓe mbawirta gollirde are ɗe e du fa hande ɗum waɗa andinore filla gattol cukaloy ndeo l'école min jiidan e saroɓe maɓɓe gam baddude dow mum saabu ko anduɗon nokkure noon to sukaɓe rewɓe gattatake l'école fa non fuu minen du e sigila biteɗo sarawniya o miɗen jiɗi waddande o fi mosolam e fuɗɗodeno wona ni noon dey heese heese nimɓe no ɗon e famande kono hani sukaɓe gatte l'école fuuɗu cukalew ndo ɓuuri
surtout les filles
noga e lewru bi e mars ni ñalan noon ittanane nder leyɗe duniya gandurwiɗiɗde e ñawuji hunduko noon ni ñalane deni wuro maraɗi ONG hilof chaction ni noma sigilake ɓeydol andal noon ni ko waɗani hano himɓe gaddoɓe balla noon ni ñaw noma dow filla ñaw noma goni ɓe kokkama andal dow mum e kasen no neɗɗo watta ko hisa ñawgu nani fama ka docteur alhaji noma yahayya ko kowo andal nani mbiyeno kuuduɗo andal dow fi mum o fantini jarin mouhammed mamman no ñawgun laturi fuɗo farsukaɓe ɓe ɓuuɓi ɗiɗi yaago duuɓi jeego
c'est à partir de la bouche au niveau de la
fodde to akudi neddo don alama on endan wangata de neddo yawdaki du tefude safare nyawto sai dum bonna yeso jomu fudu rafi wibade e hosade ka en goni ko gadda nyawno magu endan nangane den kaden du no wodi rafi nyamudu nyamdu nyiboru bandu cukabe dubi didibe yade be jon en dubi jeego entol sukadu no wadda no ma nyaw bonguno barowdo ko yawi do hemre nangube nyawgu endan chapande jeetati yade chapande jeenayma kisudo du fu nyawgu no acca batatte do yeso jom mo inde yeso godu no jaadi rele joddinaabe do inde loktorobe ko heda he mabbe du woni illa be gi alama nyawgu endan e suka misali ir banjol jode ko ta ko dun endan do ko yawi be gada saro on endan yaro sukam lokotorore cellal makko yentini
examen les enfants en consultation
du dalerobe be wuro mayayi ibe musina suka e mabbe kosan endu tan no horejo loktoro den nguro gom o fantini ko wadi inirabe no musina hano suka mu en kosam innatan nani famaka madan sanusi maryama ngwanda o fantini jadimin hawa usman
to masha Allah gaskiya
gonga do en saini men bi a yettore Allah rewbe no tittinkini e hokkude suka e mabbe kosan ennu tanta gawabbe mabbe degi ibannira e mabbe no kokka denno kambe mabbe kokkata kokkube du suka e mabbe kosan ennu tanta e gi idu na fakka majjun sanne gan suka de hokkama kosan ennu tanta yawata wadude nyawuji kasen o yawa ummade no yidira kanju fodata hakkillo rewbe go kambe du saibe kokka suka e mabbe kosan ennu tanta nu wala sa ornango ebe gada bekin bawde mabbe
banu no tsantsa suna yi bakin gwalgudu
torugol farfarju ko rewbe e sukabe gadante non ni fimu no woni no suuli himbe wuro jinjimi rewbe daranibe be wuro gonni puddi yilaku ko wadango himbe yewtereji pindinol ko balde tati koro hala kabe gatti yeso woni cellal bandu no yeso huune fu nani famaka Aisha Tanimu goto der rewbe be ni o fantini jaadimin Abdullahi Maina
in matsala ya sami irin wannan
deni sadornan cellal hebike chaka gorko e debbo na chaka gorko e gorko meden gatta dana yaade e himbe to be cuududu gan ebe centa to dun annu ko be tawra nyawgu enda ko haani kaw woni e jahalo ko torore tefude nyawtigu nyawuji gonde nanyi neddo no bonna burna neddo funo misali de nyaw nanyi debbo dewlaado saro makko bi an jaratamo loktorore tefande mo nyawtigu ganto dewgal makko bonu nato inne makko bonne hana du rewbe tan ba worbe no ciuda nyawuji tawra fadde neddo jogo nyawdo wuro ko haani kaw woni yaramo loktorore tefande mo nyawtigu dum faabo yonki makko na dum anna irgo nyaw o tawra o wadane nyawtigu makko
dan ay kokare a ceto rayoshi
der bonon dagi nayni ga teddi tati fu fi bonon da diya on waddata neddo goto der himbe nayo fudo buura ko hana hebu diyan labdan ka jaadan non denne wakati fu tabonne ko mosola hebo ka woni ko Antonio Guterres ni SG oni na bien secrétaire général mo oni wi to batu joda kala mawdo ngada do nonni to en New York kawral galni hawrana leede duniya dudde nonni dondo wakati on don be koji adi wiide de lamdo jabi do yade dubi di en chapande tati ni ndiyam no heboto nokku fu der fuddorde lewru sumayerni demobe demal kaligi ni be wuro tawani do gattul jungu suudu sawara demobe region onni be putti lumo kollol ko be tuugi der mo woni fi luma ko hakkune demobe e nawtortobe e mon noni nani famaka Dauda Abdu Horejo suudu sawara demobe region mo tawa fontini jaadimin Abdullahi Awsuk
no lumo kollol kionnol koremoɓe gallure tawa kigili do ballaga akara e pelle mballoɓe ɗum du tawa kenana e remoɓen keɓa andodirde hawtade e nawtortoɓe barke ndemanɓe fuudu konimɓe no andi ley fuɗɗode lewru sumayere tawa ceede are kewɗe lumoɓe no ɓeyda ɗum en ɗum saabi ko minen remoɓe min gaddi mballa amin yaade to nawtortoɓe e are ndemanɓe be keba warde to amin gandun sonni rabe le koyirna
de discuter avec eux
fi fedde latul balni de Niger mena kenga de latul baldi dabo mobe gadidi e fedde latul balde Algeri nonni to en Tunisie fedde mena jalama wattande worre e bolum nonni latul baldi dabere ni ko nyalawma nay bere nyane bi ni nyalane dabere nonni gam tefol ano yadu yeso der fi tefol coupe d'Afrique des nations nonni kan Côte d'Ivoire 2024 nonni latul bal oni wada kanani gada piol bal arano nonni ko wada noga e tati lewru mars ton en Algérie nonni don doni fedde mena no wadan latol mum ballo ko nokku diber nonni e Uganda e Tanzanie yago yeso yoto en pindol ni hande men jahata ton en difa hadiza ni no debbo mo gormu wura e mo wodi bibbe nayo golle de o wadata kan woni ngadol makari mo sonna der wuro difa e mo tawrado e rewbe dubbe on gombe no gada gollel gal hanko e mabbe nonni o fantini wiide ni imo wodi sadarma kebol kulle ko makari di wadirti nani famaka o hokki jadi min guudi Abdurrahman
Nay wonno gollal makardi enda wadirte.
No men gadira makardi enda bibbe luturi men defata. Illa Nigeria men gaddante bibbe mayri. Demen defini demme ittan men lunnani fa balde tati. Den gadam men lotani men unani men lila men gadata mun tamun. Der mayri meden gatta kawwa ledde e bibbe polle ko du wadirta makarden. Demen gatti dum di welan sanned.
No ciottol makardi enda wadirto.
Meden godi waroɓe ada demen jarini lumo chonnoɓe gineji li'o kan en codata e cottito noodi du denno warambe no coda no jara fa zender amman joni be dali warude seni men bi'a yettore Allah gaweli wela e der majjum ni men kibata ko min kuntira hajuji amen minen rewɓe chapanɗe tato e joyo gadata makardi enda woɓɓe amen no der cuuɗi mumɓe amma minen gorraɓe amen mayi e gadol makardi en ni men gatti hakkillo amen gam gonga wala gal men gadata de imen godino ko men jogi sedda sey men bayla men gada gonga
ta gari ka ba ita din zakai
dimo woni chadare ko gonda ri a der golle made
gaskiya mana matsa
gonga meden tawra sador maji sanne gan men gala ko men codira nokkure to men jodo men gada burna amen ba joni der nokkure goddo men gadi tendeje meden juudi den didabel mudun deme adi botor ko men gadirta makardi endam nyamane fadde amen sonnude jomun no wadan tanga no ko men men joba dum ceede mum amman de ni neddo noodi ko joggi e jungo mum yobbi ne o on en lumo gon e weli wela e wala noddan do ma bi'a ko kaade ceede mum
saka yamana yawa
no godi fu ko jidda e le fi ko dartu gollal gal gal heba gal nafana
ko men de oto ni woni Allah hokkame moccere der majjum kasen de no wodi laabi ko dum waddana men balla meden gidi ba payande de men defirta makardi enda men galaadum sede men luhoyto meden gidi dudu hebana men machine ko dum ni sirta makardi enna gam machine ko dum ni sorto chonni dum defira dum waawta watti makardi der majjum e majjun ni woni e men keba men kuntira haajuji amen e sukaabe amen nonni men joodori meden munya
akara ndiyam ce zo namana hakuri
madalla bandirabe mo ne kettini habaruji din don habaruji din timmi say bi en ni jaram diyam jam isefo
jannyalli maunan debbo hanne ni mi hooci aadi warde gollirde maada kan tammi yowtamma
e Nafisa am da a jaa ma der biro am
a imi anni ay dama min no woni minya ko burda yidude
a he hore maada andine yonay ba mi halana ne
maunan debbo imi anni ni on gala odon pijira laabi jojjinaadi kisinoji himbe raabu nyaw coronavirus gudena
ande o hone gartitol idabol nyaw coronavirus gu no handi min he koy amin min kokka himbe misaluji gasudi
mi faami jonkan nane mako men garna toygo domo gollirde o acca men natoyde sey men gatti cumode amen men lota juude amen den ko acca men nato mi waddi sa'a mi ado e sumode an no der sa kuru an den gatti mi den ko gar mi yerde
abi gartitol idabol gol nyaw coronavirus gu wala fuko waddi dum sayye bare himbe wakkati fu mi do halane jogoda manga kuma deni anati der himbe gatta chumrema taw wattu yebare jogaden manga ku amin denen ko emen gan keben denen wobbe do
dun do yo anni nore non de studio kalangu wadi hautade e minister kawjido cellal bibbe leydi Niger.